mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Mukanya rero ni ikiganiro muri isanga twahariye ubuzima buri wa gatatu. Twatumiye umunyarwandakazi Isabel Kamariza tuganirire ku bikorwa byo kwita ku banyantege nke abonera amafunguro abarwayi bari mu bitaro badafite amikoro. Basabe rero ngume hafi ya radio yanyu mukurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu aho ni mu Rwanda. Mu Burundi ho mutwumvira ku mirongo migufi ku rubuga rwa internet kuri www.voa.com no ku rubuga rwacu rwa Facebook ari rwo VOA Radio yacu. Mushobora kandi no kutugeraho mukoresheje adresse yacu ya email ni radioyacu@gmail.com. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze mwese nshuti mu kiganiro muri isanga. Radio ijwi rya Amerika muyumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, ku mirongo migufi short waves mu Burundi, ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com no ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA Radio Yacu. Abadashobora kudukurikira kuri FM mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ariyo short wave. Ni mu gitondo guhera saa 11 kugeza saa 2 mudukurikira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mutwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Ku mugoroba ho mudukurikira kuri metero 19 no kuri metero 25. Nkuko mumenyere rero buri wa gatatu ikiganiro muri isanga twagihariye ubuzima. Tuganira ku ndwara zitandukanye n'uburyo bwo kuzirinda. Cyakora iyo byanze umuntu akarwara akenera umuganga umuvura, akenera umurwaza, akenera imiti, agakenera n'ibiribwa byo gufasha umubiri kwiyubaka no kubona imbaraga. Ibyo biribwa rero si buri murwayi ubasha kubibona biturutse ku mpamvu zitandukanye. Umunyarwandakazi Isabel Kamariza mu byo yiyemeje harimo kubonera abo barwayi icyo bafungura. Kamariza kwa gatanu w'iki cyumweru azahabwa igihembo cy'umuntu wabaye indashyikirwa mu bikorwa byo kugira neza, igihembo cyitwa Commonwealth Point of Light Award. Icyo gihembo rero gitangwa uko umwaka utashye n'umwamikazi w'Ubwongereza ku bakorera bushake bo mu bihugu 53 bikoresha ururimi rw'Icyongereza mu ishyirahamwe Commonwealth. Kamariza rero atowe kubera ibikorwa byo gufasha abarwayi batagira amafunguro mu bitaro abinyujije mu muryango yatangije witwa Solid Africa. Abakurikiye rero abakurikiye amakuru yacu ejo twabahaye umusogongero. Kamariza aganiriye na mugenzi wacu wimenyereza umwuga Laura Twagirayezu. Uyu munsi turamuha umwanya yongere atuganirire, namwe tubahe kandi ijambo mumwibarize ibyo mutabashije kumva mu kiganiro cy'ejo. Arababwira rero cyane cyane kuri ibyo bihembo ndetse no kubikorwa akora. Ntabatindiye, reka twakire umutumirwa wacu muze kwishyira amatsiko mumwibarize ibyo mwifuza kubaza. Isabel, urahura komeye.
Yego, ndaho. Muraho
neza. Ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Mu gutangira rero nagira ngo ubwire muri make abakurikiye radio ijwi rya Amerika uyu muryango washinze Solid Africa ni muryango ki?
n'umuryango w'abantu bafite umutima wo gufasha abantu. Twatangiye muri 2011, twatangiye tugenda gusura abarwayi muri 2010. None tubona uko abarwayi iyo batishoboye kandi bava hanze ya Kigali niho dukorera bahura n'ibibazo byinshi cyane bitandukanye. Icya mbere cyari ifunguro, kutabona ibiryo buri munsi kandi kutabuzi neza yo kwaza kuza umuntu aza kukugaburira. Icyo nicyo cya mbere twebwe twatangiye gukora. Twatangiye tugaburira abantu 5, munyuma 20, munyuma 160, ubu tugeze ku bantu 400 buri munsi tugaburira, ariko tubagaburira n'ifunguro rimwe ku munsi. Ikindi noneho twabonye nk'ikibazo bahura nacyo cyari imiti, kuko hano dufite mituweli nziza, ariko iyo lisite ya mituweli hariho imiti itaboneka. Iyi miti noneho idashoboye kuboneka, isaba umurwayi yuko afata ya ordonanse akajya muri farumasi hanze agashakisha umuti kandi akawurihira 100% ry'igiciro. Ugasanga rero noneho birabagoye kuri abarwayi batishoboye, kenshi baba bari muri kategori ya mbere y'ubudehe cyangwa kategori ya kabiri.
Bisobanuye ko abantu abo barwayi mubafashisha ibiribwa, ariko kandi mukabafasha no kugura imiti.
No kugura imiti, ariko si byo byonyine. Tunabafasha n'ibikoresho by'isuku, kuko twemeza yuko nimba udafite amafaranga yo kugura ibiryo cyangwa udafite umuntu akugemurira, bizakugora none no kubona isabune, no kubona umuti w'amenyo, no kubona nka kotekse ku bamama. Ugasanga biragoranye. Dutanga noneho n'ibikoresho by'isuku muri iyo programme noneho y'isuku twita gusukura. Ikindi dukora niko twashize amazi meza yo kunywa mu bitaro hano binini byitwa Seashka. Dufite amasiteri nafata y'amazi asanzwe tubona ya robine ikayafiltra n'amafiltre, noneho ugakoresha na UV yamirasira noneho yica amamikrobe yose agasohoka, noneho amazi meza yo kunywa. Ubu dukora amaritiri 2000 buri masaha 3 tukayakwiza noneho mu bitaro byose. Ikindi dukora noneho tunabafasha no muri fakture zabo z'ibitaro, kuko nk'abantu bari muri kategori ya kabiri bariha mituweli yabo 300 by'amanyarwanda ku mwaka, ariko bikabisaba yuko bazariha 10% ya fakture zose bazabona. Iyo 10% rero rimwe na rimwe nayo ibabera amafaranga menshi, bakabura uko bariha ibitaro. Icyo dufasha noneho ni uko kubo twidentifiye ni kubafasha kuri iyo 10%, tukanabarihira na tike ituma bataha. Na kategori ya mbere twabonye yuko hari igihe nta kategori ya mbere y'ubudehe leta ibarihira miceri barihira 100%, bo ntabwo bateza kuri 300, nta kintu bariha. Ariko bajya mu bitaro noneho bababwira ati mutahe iwanyu, ugasanga umurwayi abuze 1,000 cyangwa 2,000 byo gufata bisi ngo azasubire iwabo, bigatuma aguma mu bitaro kandi atacya agikoramo, atakirwaye, atakindi afite cyo gukora mu bitaro. Rero nabyo turabireba.
Mukabarihira itike
ya nyuma yitwa Menya. Menya aho twita ku buzima bw'abarwayi. Ni muri iyo programme twashoboye gushyiraho akazu k'abana bakiniramo muri Seashka kitwa Kina Ukire, yatuma abana bakina hagati yabo bamenyana, ariko bakagira n'ahantu bibagirwa ububabare abaganga, ahantu nyine habagineye bo bonyine, nta mubyeyi nta muganga, bari abana gusa n'umuntu abakinisha.
Mu byo mwarimuvuzemo ibitaro bya Seashka, hari ahandi mukorera uretse muri ibyo bitaro? Mwavuze Kigali, sinzi niba mukorera no hanze ya Kigali cyangwa niba ari Kigali gusa.
Ni muri Kigali gusa. Ibindi bitaro dukoreramo ni Muhima. Ama noneho ibindi cyo dukora, twagiye kureba abasosiyali tumaze imyaka 7 dukora. Iyo bafite nk'umurwayi arwaye cyane badashobora kubonera imiti baraduhamagara. Iyo bafite nk'abana bavutse ba mama babo barwaye cyangwa bitabye Imana badashobora konsa, baranaduhamagara tugatanga n'amata y'abana. Doki ibindi bitaro dukorana ku maprogramme makeyi, ntabwo dukora programme zacu zose. Twatoranye Seashka kuko ari byo bitaro binini cyane bihari hano muri Kigali. Tukibaza ko ikintu cyose cyakora Seashka tuzashobora kugishyira nitwabona uburyo mu bindi bitaro byoroshye, kuko tuzaba twamaze gukemura challenge zose zijyana n'ayo maprogramme.
Ibyo mutubwiye ndumva ari ibikorwa byiza ariko kandi byinshi. kugira ngo mubashe kubyuzuza kuzuza izo nshingano mwiyemeje zo gutanga ibiribwa, imiti, ibikoresho by'isuku, amazi, amata ku bana badafite ababyeyi cyangwa se bapfushije ababyeyi cyangwa se abo bari kure, nk'uko mubivuga mu bintu mubona by'imbogamizi muhura nazo mu bikorwa bya Solid Africa, nk'izo mbogamizi zaba ari izihe, turebye nk'izi ngutu cyangwa se zikomeye?
Yego, imbogamizi zo zirahari, ariko igituma twafasha ama programme yose ntari menshi nuko twemera twebwe yuko gufasha umurwayi mu buryo bwuzuye uteza kureba ibibazo byose ahura nabyo. Noneho bikazatuba yuko izo nyishu zose dutanga bituma umurwayi akira n'ingoga, asubira noneho mu rugo akongera akajya mu mirimo isanzwe. Imbogamizi mushaka kwibaza ntizihari, ni uburyo bwo kubikora. Ari amafaranga, ariko ari n'abantu babikora babihemberwa, ari byo bakora gusa, kuko twe dukora turi ekipe y'abavolontaire, tukagira gusa abakozi duhemba bakora ku bitaro, ari abakora ayo mazi ako kazuka abanaho bakinira, ari abakorana n'abasosiyare kureba yuko buri muntu atishoboye ari kuri liste yacu. Ariko kenshi nko muri administration dukorana n'abanyeshuri bitanga bakaza umwaka umwe, igihe barindiriye kwinjira muri universite bakadukorera ku buntu, natwe tugatanga umwanya wacu. Dufite abamambure bakora kandi kazi, ariko bagataha nijoro bakandika amaraporo cye bakandika amagrante yo gushakisha amafaranga hirya no hino. Donc iyo niyo mbogamizi nini, ni kutabona abakozi babikorera buri munsi n'uburyo bukeyi, ariko dukora ibyo dushoboye.
None nk'ubwo murateganya iki mu bihe biri imbere? Watubwiraga ko mwatangiye mugaburira abantu batanu bakaza kwa 20, mukaba mugeze kuri 400. Mu bihe biri imbere murateganya gukora iki, gushimangira ibi bikorwa mwatangiye bigakomera, cyangwa se hari n'ibindi mwumva mufite intego yo kuba mwazageraho mu bihe biri imbere?
Yego, twese dushaka ni gushimangira kuri bino dukora, ariko noneho tukabinonosora neza. Nk'ubu nk'uko nabwiye, tugaburira abantu 400, ariko tubaha ifunguro rimwe ku munsi. Icyo dushaka buno, turimo turubaka igikoni kizarangira muri ano mahera y'uno mwaka. Icyo gikoni noneho kizatuma, ni kinini cyane, kizatuma dushaka guteka ibiryo byinshi tukagabura no n'abarwayi 1,000, ariko tukabagaburira 3 ku munsi. Uko ubu nibyo dukora, ni bikeye cyane, ntabwo bitanga intungamubiri zose umurwayi yaba akeneye. Ikindi icyo gikoni kizahindura ni uko ibiryo tuzaguha bizaba bijyanye nk'umurwayi n'intungamubiri ukeneye specifikuma. Ntabwo tuzavuga toke tuzatekera ibintu byose muri rusange, tuzatekera abatarya umunyu, abatarya amavuta menshi, abateza kubona isupu nyinshi, isi nyinshi, tugashobora noneho tukareba ku ntungamubiri za buri murwayi, tukamuha noneho izishoboka yuko yakira n'ingoga agasubira mu rugo. Niyo gahunda dufite, niyo dushimangiyeho, kandi twibaza yuko icyo gikoni noneho kizarangira tukayitangira mu myaka nk'itatu itanu. Tuzashobora noneho kubona uburyo bwo gushyira muri buri district y'u Rwanda ibitaro, muri buri bitaro bya district igikoni, uburyo buri murwayi muri district ahari azabona ibiryo 3 ku munsi kandi bijyanye n'indwara afite, akabona intungamubiri zikwiriye.
Reka ngushimire kuri ibi bisobanuro duhaye no kuri ibi bikorwa mukora byiza byo gufasha abatishoboye. Tunyarukire no ku murongo wa telefone, hari abifuza kugira icyo babaza. Nk'uko bimenyerewe, ikiganiro muri isanga n'ikiganiro by'ijambo, abakunzi b'ijwi rya Amerika batangira kuduhamagara. Reka mpere kuri Ephrem. Ephrem, uranyumva
neza cyane?
Uraho? Urakomeye?
Ndakomeye.
Nuko urahagana hehe?
Ndi mu gihugu cy'u Rwanda, mu ntara y'Iburengerazuba, mu karere ka Rusizi.
Ufite ikibazo cyangwa ni intwererano kuri Isabelle Kamaliza?
Mbere na mbere mumfurize umutumirwa.
Arakumva rwose.
Yego, yatubwiye ko akorera mu bitaro byo mu mujyi wa Kigali, none tukaba twamubaza tudese mu turere hari hari abafatanya bikorwa babafite.
Mhm.
Ikindi kibazo cya kabiri.
Mhm.
Ese umuryango numvise yashinze ukorera muri Afurika yose.
Mhm.
Sawa murakoze urahari.
Urakoze cyane Frame yakumvise reka nze muhe umwanya agusubize rwose mbere yuko twakira undi mukunzi w'ijwi rya Amerika Kamariza.
Murakoze cyane murakoze. Ubunye nta bakorana bikorwa dufite mutundi turede dukorera guta Kigali ariko dufite nkuko nabivuga iyo gahunda yuko tuzajya mu turere twose nko mu myaka 2-3 uko tuzabibasha cyangwa imbere yaho. Ikindi nacyo ntabwo twatangiye umushinga hano ntabwo turajya muri Afurika yose ariko twatoranye kuyita Solid Afurika kuko twibaza yuko ntabwo ari twenyine mu Rwanda abarwayi batishoboye bahura n'icyo kibazo ariko nabishoboye hari igihe bahura icyo kibazo kuko batabona ibiryo bifuza bifite intungamubiri bashaka. Nicyo gituma twayitse Solid Afurika ariko ntabwo turajya muri Afurika yose.
Rika twakiye na Pacifique. Pacifique uranyumva?
Ego ndakumva.
Ikaze ku ijwi rya Amerika urahagana hehe?
Njyewe nsanzwe ndahi Bujumbura kabatso nagomba kumubaza ariko numvise yuko yagerageje kukishyura ariko nagomba ndamushimire kuri uwo mukambi yafashe wo gufasha abatishoboye na cyane cyane ko numvise namye soma nabonye yuko akariya gashimwe yaherewe hariya mu mahanga ko nawe novuga yuko yoba yagahawe kukungene yoba yitanga na burya bamwe dukunda kubona iyo bagiye mu mahanga bakaronka ku gafaranga usanga abo batsingira mu mifuko badashobora gufasha abandi batishoboye. Nkamushimira cyane mvuga yuko uwo mugambi yafasha ahubwo yowigisha n'abandi hamwe hoboneka nk'abantu 100 nkino muri Afurika bameze nk'uko ndabona yuko ububabare kuri bamwe bwohera. Nkaca rero ndamubaza ati none ko uwo mugambi numva yawu nuko uwo mugambi ko yoba yawukoreye numva ukorerwa mu Rwanda honyine yoba afise muri kazoza yuko wozokwira muri Afurika yose cyangwa uzoguma mu Rwanda honyine niko kabazo nagomba ndamubaze kuko numvise ibimanutse nashaka kumubaza twishi yatwishuye. Murakoze
cyane Pacifique. Kamariza nagira ngo ubwo subize Pacifique ku gitekerezo cye.
Yego oya Pacifique urakoze nuko nabivuga turi tuma twese Solid Afurika naho tutarabona uburyo dushaka gukwira mu Rwanda none tukajya mu bindi bihugu kandi ibihugu bituri hafi bibazo ku Burundi buturi hafi cyane kandi naho je navukiye Burundi ndazi yuko naho muhurana n'ibibazo nk'ibyo twe duhura hano mu Rwanda. Icyifuzo nuko twashika ahantu hose atari natwe ariko tunabone n'abafatanyabikorwa bashaka gukora ibyo dukora ababyumva ngo tubyumva twe twakwakira umuntu wese yatuma tugera hose.
Reka twakire na Louis Michel uranyumva?
Ndakunda shuti.
Komera cyane uri hehe?
Mukomere ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo muri Kamonyi district.
Ikibazo cyangwa igitekerezo
bose maze musubize wamutumirwa
narakumva
bose uramurimo bakora ni umurimo ukomeye cyane kugaburira abantu 400 ahubwo Imana izabahemba bikomeye cyane igihembo cyabo kiri mu ijuru kwanza nicyo cya mbere ubwo icya kabiri ndagira ngo mubaze bose buriya birabinye uko numva bisaba ingufu bisaba ingengo y'imari bisaba amafaranga nawe akabazo konyine mfite gusa mbega mubigenza mute amafaranga mukoresha muyakura he wa mubyeyi? Urakoze cyane.
Urakoze cyane Rwimishere. Kamariza akomeje ku kibazo cy'amikoro amafaranga hari na Pacifique ndakeka yari yavuze kubijyanye n'akavuga ngo igihembo aribwira ko kijyana n'amafaranga sinzi niba hari amafaranga agiherekeje cyangwa niba ari ntayo najya ngo mbasubirize icyarimwe.
Yego igihembo nta mafaranga kijyana nacyo ni igihembo gusa cyo kukubwira yuko ibyo turimo turakora ari byiza ni nk'uko dutera morale amafaranga yo dukoresha nk'uko bimishera bibaza tuyakura mu buryo butandukanye dufite ibigwano nka minimex ikora ifu y'ibigori iduha ifu y'ibigori dukoresha buri munsi kuva tugitangira muri 2011 dufite aborozi twagiye kureba baduha amalitiro 50 y'amata buri munsi dufite abaduha amagi 300 ku cyumweru dufite imirimo ibiri duhinga imbuto duhinga imyumbati duhinga ibitoki bigatuma none ari byo tugemura ari byo duteka ikindi naho dukura amafaranga dufite abamambre batanga umusaruro bagatanga contribution ariko dufite n'umuntu wese yumva ibikorwa dukora akaduhamagara akatugezaho imfashanyo ziwe nuko dukora none tukagira na fondation imwe y'umunyamerika kazi w'inshuti twahuye muri 2010 agasanga turimo turafasha umwana yari yahiye abona uko ari bitangaza yuko urubyiruko nk'ubwo rufata mu mafaranga yabo nawe akadutera inkunga kuva rero 2011 ajya adutera inkunga ariko kuri bije yacu aduha nka 1/5 y'amafaranga yose dukorana dukoresha dufite n'ubusitani Gisozi impande ya Yerka dukodesha kuma mariage nawe n'umugira neza tugategetse ikibanza ntacyo ndimo ndagikoresha nakibatijije nk'imyaka 5 murebe icyo mwagikoresha dore amafaranga tuyakura mu bantu n'abanyarwanda kuko bumva ibikorwa dukora bakadushigikira
reka twakire na Nduwimana uranyumva urahagana he wowe
ngaha ibucungura mu kanyesha
ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
nigitekerezo twari gushima yuko biyumviriye bagafasha abantu barwaye mu mihanda hama tugasaba n'amashyirahakoboza bagabwira bafasha kuko bakoze ikibazo cyiza cyane gikomeye natwe tukaba twabishimiye kubera baca barafasha n'abarwayi kandi bake baribuka n'abantu aho nikora abarwayi bari mu bitaro icyo ni cyo gikorwa tutanguye gushima kandi bazi bakomereje bake barabitaho kandi bake baradoga n'amashyirahamwe barabe yuko abo barwayi bari mu bitaro cyangwa n'ibifuki zose
turagushimiye nawe kuba kuri icyo gitekerezo cyawe ndetse no kuba ukurikiye ikiganiro ndibwira ko uri umunywanyi w'ijwi rya Amerika ukurikira buri munsi
yego ndabakurikirana ijana ku ijana ku munsi ku munsi
turabigushimira rwose ni twibutsa abatwumva ko ari radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri Isanga aho tuganira na Isabelle Kamariza witeguye guhabwa igihembo kuri uyu wa gatanu ubwo rero igihembo aragihererwa ibikorwa yakoze byo gufasha abantu batishoboye abinyujije mu muryango Solid Africa nagira ngo rero nsabe ku buhanga bw'ibyuma mu kanya gato bambwiye ko na Emile arategereje Emile turi kumwe
turi kumwe neza nakwijyana
urahagana he
ndi mu Kirundo
mu Kirundo mwiriwe neza se nuko nuko ufite igitekerezo cyangwa ikibazo
ikagiye mu bisanzwe no byaha nko kumutera inka ibyo n'Imana imuheze agire mu byo bikarakora kuko ari karakora ibintu byiza kandi mu bisanzwe ari bake bobikora bivanye n'ukuntu umutima w'abantu usigaye neza ariko birahaje ndi navuga ati nambwiye ati nawe ugasimwe na ibisanzwe cyakiwe nakishyira hamwe byasimbye n'abarwayi biwe mu bisanzwe mu mwanya afite kwanga kumutera intege mu mwanya mbere amajije akabaza gatoya none nk'ukuntu tuzi ko abantu bose bari baruka benshi kenshi bamwe bamwe bakunda kubura amaraso bigasaba gatakaza amaraso meza barafite umugwi nabo ubaha ibintu by'amaraso cyangwa barafite nabo ukuntu kumaze barayarondarondeza gushika yaho gushika bakayaronka bipfuza ariko se n'umuntu yari yabuze ariko namugira neza neza ibyo nakwigena ariko ati turamushyigikiye neza cy'ibipfuza cyo yakoze n'abo bakora nabo bose imana ibakoze
urakoze cyane Emile Isabelle wabwira iki Emile
afete ntabwo numvise neza numvise amashimwe ntabwo numvise neza ikibazo yavuze
eh yashimye ariko anabaza ikibazo cyerekeranye n'ababyeyi babyara bakabura amaraso niba mu byo mushobora gumufashisha haba harimo n'amaraso abo bantu bakenera
oya ibyo ntabyo dukora kuko hari ababishinzwe hari ikigo gitanga amaraso twebwe ntabwo tubikora twe cyo twakora nuko iyi midirire yaba ari mikeyi hari ibyo dukora ama regime speciale ku barwayi tubiye nk'abagira amaraso tukabitaho kurusha ukundi ariko nta maraso dutanga
bisaba ni ibintu birebire cyangwa se ibikorwa bindi byo kuyafata kuyabika kuyayungurura kuyatunganya no kuyatera mu muntu reka twakire na Thierry uranyumva
nabumva neza Eden
uri hehe
ni Bujumbura mu Burundi
ufite sakabazo cyangwa ni intererano
nera na iko mbere haraza kuzemo nakabaza ariko nagiye ntangure ndamutumire eje ndiwe nakabonye kano kantu mukandika nabonye akantu bwa mbere gahimbaye kubera ko yibonye abantu babakenyezi kese bitanga mu bintu mwe nibi kese tubibona mbere ari nacyo gituma nibaza ko abakenyezi bo muri Afrika hako babona yuko ibikorwa byabo byo garukira gusaho gutunganya imirimo yo mu muryango cyane yo mu mafamiye byari bibereye ko nabo bashobora gufata ingingo bagashobora guseruka tukababona mu bikorwa nk'ibi rero ndamuteye intege ndamukeje cyane kugashimwe yashoboye kuronka ariko kandi se nagomba ndamubaze numvise yakoze ibintu byiza kandi bihambaye ariko kandi abo yabikoreye n'abanyarwanda cyane n'abantu mugabo baho abaye ariko cyane ndatangazwa cyane n'ingene umuntu wo hanze nk'umushyikiranganji wa mbere cyane umuntu w'umunyamahanga w'ubwongereza akaza akaba ari wavuga ati rewe ndaguhisemo turaguhaye agashimwe ubwo ugasanga mu gihugu iwanyu nta muntu ariko araza ngo avuga ati turashima ibikorwa mukora abona ko kumbure mu Rwanda buba batabona ko cyangwa hari agashimwe bararose kumbure niyo niyene ariko nimba bitabaho yibaza ko ari nyabaki bituma mu Rwanda batabona ibikorwa bikorwa n'abantu bamwe bamwe beza bigashimwa n'abantu b'abanyamahanga
ye urakoze Emile icyo gihembo gihabwa abantu bo mu bihugu 53 byo mu muryango wa Commonwealth ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza ubwo reka muho mwanya kubwire Isabelle waba hari ikindi gihembo aba barabonye aho ngaho mu Rwanda bikorwa mukora byaba bigaragarira abari mu gihugu hari icyo wabivugaho muri ibyo ngibyo amaze kubaza
yego no ibikorwa byarashimwe mu Rwanda kuva kera First Lady muri organization y'ihano mu Rwanda Imbuto Foundation baduhaye ikihembo muri 2013 baduhaye igihembo ku bikorwa dukora muri Solid Africa nk'urubyiruko nk'abajene bishize hamwe noneho binajya n'ugu binana renga icyo gihembo Imbuto Foundation badufashije muri programme yo gushiramo amazi meza dushira mu bitaro ubu dufite ama siterine atatu ama tanka atatu adidira hawe na Imbuto Foundation ikindi none Imbuto Foundation irimo iradukorera uno mwaka nuko ariyo yaduteye inkunga kubaka kijya gikoni turimo turubaka nibo batanga amafaranga ku cyubaka kuko twebwe ntari twari dufite donc hano mu Rwanda igikorwa kirazwi baradufasha cyane ari na ministere y'ubuzima ari no n'ama district kuko n'ikibanza twabonye cyo kubaka ni district ya Gasabo yakiduhaye ubuntu kuko yumvaga ibikorwa turimo turakora navuga yuko ni kubera dushigikiwe n'igihugu yuko binashobora no kumenyekana no hanze abantu bakamenya ibyo dukora
ni byiza ko abantu babimenya kandi bakanabyitabira kuko nko kwabivugaga mukeneye inkunga ifatika kuri ibyo bikorwa byanyu kugira ngo mukomeze ibyo mwatangiye ariko kandi mubashe no kugera kubo mutarimo gufasha muri kino gihe twakire na Said
karani
murahagana hehe
mu Rwanda
ye ufite akabazo cyangwa ni igitekerezo wifuza kugeza kuri Kamaliza
turo mbere na mbere mbanje kumushimira kuri icyo gikorwa cyiza. None nk'umuntu waba ashaka kwifatanya na muri ibyo bikorwa byiza yabasabwa iki?
Ubu ni umusanzu mwiza wifuza gutanga nawe, uri muri abo ngabo babitekereza? Isabel, umuntu wakwifuza kubageraho, wakwifuza kuba umukorerabushake, wakwifuza kubafasha mu bundi buryo, yabageraho gute?
Twe biroroshye, tuba turi kuri Serge Kavunyi kajya akazu k'abana bakinira, ariko dufite n'ibiro k'imihurura, dufite na nimero zanjye, mwanazitanga no mu nyuma y'imitiyo, mwatubonera ku rubuga. Twese tuba dushaka n'abantu duhuza imitima, nabo bashaka gufasha abantu. Hama hari uburyo bwinshi umuntu yadufasha.
Yereka n'ubu dushobora kuzibaha n'aka kanya, waba afite agakarama kazandika da? Ni 250 kode yo mu Rwanda, hanyuma 785-6-1-2. Nsubiremo 250-6-1-2. Ni ikiganiro muri Isanga kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Banywanyi n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yoba ifise ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves mu gitondo guhera saa 11:30 kugeza saa 2. Mwotwumvira kuri metero 225, metero 31 na metero 41.
Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu. Dukomeze ikiganiro, reka mbaze Madame Kamariza. Twakomeje kuvuga abantu mufasha, mwavuze ni ikibazo mufite cyo kuba mutabasha kugaburira abarwayi gatatu ku munsi, mwavuze ko mubagaburira rimwe, ariko ko mufite intego yo kubagaburira gatatu. Iryo rimwe mubagaburira ni ryari? Ni mu gitondo, ni hagati mu munsi, cyangwa ni nimugoroba?
Yego, ubu ko tubikora kuwa mbere tugabura saa sita, noneho kwa kabiri gushika ku cyumweru tugabura mu gitondo, tugatanga igikoma, umugati, amata, amagi, imbuto. Dufite na programme ya ju dutanga kuri iyo yindi minsi ju twikorera.
Muyikura mu mbuto zanyu, muhinga imbuto cyangwa nizo mugura? Mubona imbuto zihagije zikora umutobe? Alo, Isabel, turacyari kumwe? Hari agomba kuba hari akabazo kajemo, ndumva.
Alo,
oui.
Alo,
oui.
Muranyumva?
Noneho turakumva. Nari nkubajije nti uwo mutobe mukora, mubona imbuto zihagije, murazihingira cyangwa murazigura mukabona izihagije zo gukora umutobe wo gukuramo, nako imbuto zo gukuramo umutobe?
Ubu ntabwo tubona izihagije, ariko turimo turazihinga. Icyo dukora nuko dukoresha nka betrave zacu, inanasi tukazigura, ariko ubu twahinze inanasi nyinshi, twibaza noneho yuko mu mezi makeyi tuzashobora gusarura, tugatangira noneho gukoresha gusa imbuto zacu.
Twakire na Jean Claude Ngoboka ku murongo wa telefone, uranyumva?
Ndabakurikiye 5/5.
Nuko urahagana hehe?
Ambasaderi Ngoboka Jean Claude mu burasirazuba bw'u Rwanda, aho ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda, mu kagari ka Kego, ni mu mudugudu wa Rehema ya mbere. Nanze kubashimira Radio Ijwi rya Amerika, umwanya muduha tukabasha gutanga ibitekerezo, kandi by'umwihariko n'abanyamakuru bayo baza kufata umwanya bakaduha ijambo tukaritambutsa ku badukurikiye.
Nitwe tubashimira cyane kuba mukurikiye ibiganiro byacu. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo?
Igitekerezo cyanjye n'ikibazo muri rusange. Nambere ndashimira umudamu, mwite umudamu, nubwo
Nabyo wenda
n'umudamu nubwo ashinga uyu muryango yari umwe mu rubyiruko bafatanyije.
Ni byiza cyane kandi n'igihembo azahabwa muri rusange. Twese abanyarwanda turabyishimiye cyane kumva ko umuvandimwe wacu w'umunyarwanda agiye guhabwa icyo gihembo. Ni igihembo kiba gikomeye n'ishimwe rikomeye cyane kuri we, cyane cyane n'igihugu cy'u Rwanda kandi nacyo kiba kibifitemo inyungu kuko yabateje ishema igihugu cyacu cy'u Rwanda turukamo. Urukumva ni ibintu byiza cyane ko twumvise ko umunyarwanda yabaye u Rwanda agiye guhabwa icyo gihembo n'uwo muryango ukomeye cyane ku isi. Ni ibintu byiza cyane tugomba kwishimira twese abanyarwanda muri rusange. Rero n'icyo gikorwa ariho cyo iyo mitobe rwose nacyo nakigarukaho, ariko nabanje kumushimira kuri icyo gihembo agiye guhabwa. Akomereza aho kandi yakomeza yongera ubumenyi ibyiza byinshi biri imbere bimeza bimusanga bitewe n'imihigo ari gukora igenda igera ku banyarwanda muri rusange n'isi yose. Noneho niyo mitobe wenda agiye gukora, ese imbuto yaba anambogamizi afite mu mbuto akuramo iyo mitobe?
Yarabaye nk'ubivugaho gatoya
nk'uko kuzibona muri icyo nashatse kubaza. Hari ukuntu wenda izo mbuto natwe twazihinga nk'abanyarwanda akabasha kudushorera tukazihinga tukazimugurisha aho kugira ngo tukamwongerera natwe imbaraga mu gukora iyo mitobe neza kugira ngo imeze igere ku ruhando mpuzamahanga.
Ntago ari ku ruhando mpuzamahanga ariko yasha nizo arimo gufashisha abarwayi bari mu bitaro.
Ni ibintu byiza cyane kuba ari kujya kwita ku barwayi, dore ko akenshi usanga hari n'abarwayi badafite kimenya, badafite ababakurikirana, ariko iyo batanze nk'umutima w'impuhwe akabasha kujya mu bitaro bimwe na bimwe akajyamo akabasha kubafasha akabitaho. Ni ibintu byiza cyane rwose. Rero nakomereza aho, ariko tumuri inyuma akomeze yongere ubumenyi, Imana yakomeze umufashe imwongerere, kandi ni ibintu byiza cyane rwose ku Banyarwanda. Kandi kimwe kinamwisabira, nimba anyumva
arakumva,
wenda yagerageza akajya ayegera, buriya hari nka Centre de Sante ziba zireye nk'ahantu hasi atari ibitaro bikuru, wenda nazo akabashe nko mu karenda akajya afatamo nk'ebyiri kugira ngo nazabashe kuhagera, naho abashe gukurikirana ko ni naho hantu usanga hari abarwayi benshi cyane badafite gikurikirana n'ubushobozi bwinshi, kandi akabasha kuhagaba nk'udushami akabasha kubafasha. Nabyo buriya byamwongerera amahirwe yo kugira iki yo kugumeza kuba wa mbere agahabwa amashimwe n'ubwitange n'umutima wa kimuntu. Ibintu byaba ari byiza cyane rwose mu duce na tumwe mu Centre de Sante nyine navuze hirya no hino hano mu karere ka Ngoma Centre de Sante ziba zihari, wenda kuvuga ngo mu ntara y'Iburasirazuba bafashemo akarere kamwe bashi gukurikirana Centre de Sante zaho, nabo n'ababyeyi babyaye cyangwa barwaje imirire mibi nubwo uri kugenda icika cyane byo kuyirwanya, ariko nabo bakavuga ati hari umudamu umeze gutya waje kudutera inkunga n'izina rye rikamenyekana. Mbega buriya yakoze igikorwa nk'icyo, umurwayi uri ikintu umukore yarwaye yakize abantu akuvuga ibigwi.
Yabivuze ko hari nabo bafashije barwaye hanyuma barangiza nabo bakajya mu bakorerabushake. Urakoze cyane Jean Claude.
Nibyo cyane rwose, buriya umuntu wamufashije iyo akize nawe areba hahandi wakoze nubwo atatera mu kirenge mu cyawe, ariko nakavuga ngo yafashije aturutse ahanange reka nongere ubumenyi nshyiremo imbaraga nanjye zafasha abandi bagenzi banjye nk'uko nanjye yaje akamfasha.
Jean Claude urakoze. Isabel
murakoze cyane, ugira umunsi mwiza n'umuryango wawe na Thomas Kamirindi umunsi uhurize n'uwanyakiriye kuri mikoro kugira tubashe kuvugana nabo umunsi uhurize n'umuyobozi wacu w'akarere ka Ngoma Bwana Fredis Nambaje na Vubi Joseph na Nkuye Murugeyive bose n'umusaza rwa mucyo hit kabisa na barabakunda cyane kuri America.
Uba dusuhurize nawe. Wabakiriye ku buhanga bw'icyuma ni Fatuma Karara Alimasi. Ubwo rero reka nkureke dukomeze ikiganiro. Isabelle, hari icyo mwavuga kuri ibi kigitekerezo cya Jean Claude? Nzi ko mubifite mu migambi, mwigeze kubitubwira, yashimye, ariko kandi nifuza ko mwabageraho iwabo ahantu mu bigo bishobora kuba bikeneye ubufasha nk'ubwo muhahandi.
Yego, turabifite muri gahunda, nuko ubu tutarabona uburyo bwo kugera hose no mu karere. No, tukavuga yuko aho yuko twagenda tugakora ibintu bidakwiriye bituzuye ahantu henshi, nico tuba twashize imbaraga ahantu hamwe tukazagenda noneho tugenda twidecentraliza, ariko turabifite muri gahunda. No, kuri bijya yavugaga y'imbuto, imbuto duhinga ntabwo ziranaduha, ntabwo ziduhagije, ariko twibaza yuko nuko tuzagira abarwayi benshi ntabwo tuzashobora kubona imirima yuko twakwihingira biduhagije. N'ubundi tuzakorana n'abantu bahinga bazahora tuzahora dushorera, twibaza bakazaduha igiciro cyiza.
Yaba yisabiye isoko. Yanabasabiye n'imigisha myinshi cyane rwose, kugira ngo muzabashe gutunganya ibikorwa byanyu yateye mu ry'abandi bamubanjirije.
Akoze cyane.
Twakire na Ruhu Rwinda.
Halo,
wiriwe neza Ruhu Rwinda?
Hello, mwiriwe.
Ye, uri hehe?
Ubwo ni Ruhu Rwinda, ndi mu karere ka Gasabo mu gihugu cy'u Rwanda. Noneho njye nabanza nkashimira umudamu kuko icyo gikorwa ni intashyikirwa, kuko abantu bose bagikoze. Isi yacu ntabwo yakagombye kuba imeze itya, yakagombye kuba yararenze nk'aha. Ahubwo noneho nkashishikariza abantu bose gukora ibikorwa nk'ibyo by'ubutwari, kugira ngo nabo bazagire ku rwego rwo guhabwa ishimwe nk'ubu. Noneho nkatwe hari nk'ahantu muri karitsiye yacu hari ahantu twe twari kuva agatsinda k'urubyiruko, tukajya tujya nko kwa muganga tukareba abarwayi badafite nyine ubushobozi, tukagira ibyo tubafasha nyine mu bushobozi bworoheje, kuko natwe ntabwo twari twifashije cyane. Ntabwo nabo habwa n'urwo rubyiruko rundi rukurikije ijwi ry'Amerika kugira nyine ibikorwa by'ubutwari bagafasha abarwayi, kuko erega ntawe umenya igihe cye nawe ejo hari igihe aba ariwe urwaye nawe agafashwa. Noneho murakoze cyane, turabakunda cyane hano ijabana.
Natwe turabakunda rwose. Ibyo bikorwa ushishikarije urubyiruko ni byiza cyane, kuko ni narwo rufite imbaraga. Isabelle, murabivugaho iki?
Yego, ndamushigikiye cyane, kuko tunabitangira umuntu yaduhaye icyo gitekerezo ni umumama yitwa Mama Zuzu, n'ubu dukorana muri Solid Africa. Wewe n'umumama afite abana 8, ariko buri munsi yahora agenda akagemurira uburwayi kuva muri 2007. Ari umurwayi umwe, ari umurwayi, ari abarwayi babiri, ku biryo yasaguye, ku byo yahaye abana, akagenda akareba umuntu umwe. Noneho ugiye duhuye, nicyo kintu nibajije mu gati, twebwe turi urubyiruko, turi abajene benshi twari tukiba ku babyeyi, kwa papa na mama, ukibaza ati none nimba we wabikora na responsabilite zose afite n'abo bana, njyewe niyihe mpamvu ntashobora gukora ibyo akora, ahubwo nkabikuba inshuro nyinshi cyane? Ibyo byenda bishigikiye cyane, kuko urubyiruko ngo mvuga nibo bafite imbaraga, kandi nibo bafite, baracyafite muri bo n'ibitekerezo byatuma yuko byakubaka isi, kuko baracyatangira ubuzima bwabo. Yego, nanjye ndashishikariza vure mu rubyiruko yo kwitabira ku bikorwa byo gufasha mu buryo ubwo ari bwo bwose, ariko umuntu ntategereze yuko azakira cyangwa azakura ngo ashake gufasha abantu, ariko buriya gufasha bitangira n'utuntu dutoyi, n'umutima wo kubishaka no gutanga umwanya wawe. Yego,
nibyo. Urubyiruko nyine rufite, ari gero barufite n'umwanya, ariko kandi rufite n'ingufu, kandi nk'uko bivuga iyo umuntu abitangiye kare arushaho kugenda abikunda cyangwa asabona n'akamaro kabyo, ku buryo ashobora no kuba n'intangarugero mu bandi. Twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mudukurikira kuri FM 88 bice bitatu, FM 104 bice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ho mutwumvira kuri short waves imirongo migufi, ariko mushobora no kutwumva ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com no kuri Facebook ni www.radioyacu. Ikiganiro ni muri isanga ikiganiro cyo kuwa gatatu, ikiganiro twahariye amagara y'abantu. Turimo kuganira na Madame Isabelle Kamariza, afasha abantu bari mu bitaro, abarwayi badafite gifasha cyangwa se batishoboye mu buryo butandukanye, nkuko yatangiye bitubwira, harimo kubabonera ibiribwa, imiti, ibikoresho by'isuku, amazi, abana batoya bakeneye amata, imitobe ku barwayi n'ibindi byinshi, nkuko twakomeje kugenda tubivuga. Twavuze kandi ko azabona igihembo kuri uyu wa gatanu, igihembo cy'umwamikazi w'Ubwongereza, akaba azagifatira ahakorera ibiro by'ambasade y'Ubwongereza mu Rwanda, ni kuri uyu wa gatanu. Nagira ngo rero dukomeze ikiganiro, mbaza Madame Kamariza, watubwiye intego mufite yo mu bihe biri imbere, ariko kandi icyizere mufite cy'uko ibyo mwifuza muzabigeraho, muragishingira kuki cyangwa muragihabwa n'iki?
Icyizere tugihabwa no tugihabwa gutangira n'Imana, kuko tunanabitangira nkaba ari kwibaza ko tuzaba twageze hano muri ino myaka. Nuko icyizere cyo turagifite, kuko Imana idushigikiye mu byo dukora. Ikindi nacyo ni kubera tubifite mu mutima, tubikora tubyiyumvamo, tubishaka. Turi nk'abamambre 10 babikurikirana buri munsi. Ni Solid Africa sinavuga gusa ko ari nka ONG cyangwa ari iki, ni uburyo bwo gutekereza. Buriya ibitekerezo bituba yuko bigenga ubuzima bwawe. Kuko twe tubitekereza turazi yuko bizashoboka, kuko ni ikintu kitugenga mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ni kano kazi dukora muri Solid Africa.
Murateganya se kuzashakisha andi mashami mwajya mukorana nayo hirya no hino ku mugabane wa Afrika?
Tubonye umuntu akora ibyo twebwe dukora mu buryo tubikora cyangwa ashaka kubitangiza ahandi, twakorana nabo.
Yego, senta ubwenge burarahurwa buhoro buhoro uko abantu bagenda babona ibitekerezo. Nkuko uvuze uti igitekerezo nagikuye ku mama witangiye kugaburira umurwayi kandi afite n'abana agaburira mu rugo, nuko bigenda ubumenyi cyangwa se n'ibitekerezo bigenda bihererekanwa.
Yego, reka
dufate akaruhuko gatoya hanyuma tuze gukomeza ikiganiro mu kanya.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tugona. Tugahuzayo ku Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isambirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere ntankeka ereko isorushiriza radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mugutangi jambo mubanyagi rugu yo yabayi isubizo chachu. Radio ijwi rya Amerika yabayi isubizo chachu.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutsa ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu, FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ku mirongo ya shortwaves, mirongo migufi, no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com, no ku rubuga rwacu rwa Facebook ari rwo www.radioyacu. Ikiganiro muri isanga. Mutubabarire amatelefoni arimo kutugora, ntabwo arimo gucamo neza. Hari abakunzi b'ijwi rya Amerika barimo kuduhamagara, ariko twabahamagara ngo tubahe ijambo, telefoni ntizicemo cyangwa se zigahita zicika. Mutwihanganire rero, turakomeza tugerageze, twizere ko biza gutungana. Reka nongere mbaze umutumirwa wacu Isabelle ijambo, icyo mwabwira urubyiruko hirya no hino mu Rwanda ndetse no mu Burundi cyangwa se n'ahandi, n'abanyarwanda b'urubyiruko bari mu bindi bihugu, ikintu mwabahamo inama mwababwira iki?
Inama nabaha nuko mu buzima nukwitanga, kandi umuntu akwitanga hakiri kare. Icyo gihe mbona nuko ibihugu byacu naho leta yabirimo irakora, naho abandi babarimo barakora, urubyiruko tudatanze umusaruro kandi ari twebwe benshi, nta igihugu kizagera, nta n'abanyarwanda cyangwa abarundi bazagera. Nuko urubyiruko ruteza kubifata nk'uko ari ibyabo, bakabyiyumva bo bakiri bato, akaba ari ibyo bakora, yuko ikintu cyose ukora dukateza ibihugu byacu imbere, hama tukitaho noneho kuri ba bantu badafite ubushobozi buhagije. Kandi naho nabo baba mu rubyiruko, umuntu akibaza ariko nanjye nta mafaranga, nta buryo mfite, buriya buri teka ni kwibwira yuko hari uburusha, nawe utamufashisha amafaranga, wamufashisha kujya kumusura, wamufashisha kumuha morale, kumugirira inama. Hari ibintu byinshi umuntu ashobora gukora, ariko nk'urubyiruko ntituzabe generasiyo y'abantu bikunda, ahubwo tuzagaragaza urukundo kurusha n'ababyeyi bacu n'ababakurikiye.
Ubundi nko muri ibi bikorwa mukora kugira ngo mumenye neza neza umuntu ukeneye ubufasha, mubimenya gute?
Dukorana cyane n'ibitaro, dukorana cyane n'abasosiyale b'ibitaro, noneho bobo mu nshingano zabo ni kumenya abatishoboye, natwe noneho tukaba dufite n'abantu babahari buri munsi ku bitaro, bigatuma twebwe abantu dufasha, ntabwo tubafasha ngo ni umubare uri ngaho, tuba tubazi, turajya kubasura. Nicyo bituma dufite abantu bane baba bari ku bitaro buri munsi, barareba abo barwayi, barabasura, tukamenya histoire ya buri murwayi n'ikintu twamufasha cyatuma
tumuhinyisha yuzuye ariko kubikora dutangira dukorana n'ibitaro.
Kandi uwo mufasha ni umuntu wese ubikeneye, so kuvuga ngo ni umunyarwanda uri mu bitaro niyo yabari umunyamahanga nawe muramufasha.
Yego, mwanya abari mu bantu atishoboye atamuntu afite aza kumusura cyangwa kumugaburira cyangwa atagira uburyo bwo kugura imiti turabikora, kuko ntabwo twamureka kubera ari umunyamahanga kandi afite ibibazo.
Hari umuntu ushobora kuza, uravuze ngo ni buri munsi haba hari umuntu ushobora kuza mu bitaro akaza yishoboye akabasha kuriha imiti nk'uko mwavugaga muti utabashije kuriha umuti turawumurihira, akabona udukoresho ukagira gute, ariko atinze mu bitaro amafaranga yenda akagenda amushiraho, uwo muntu mumenya gute ko yagize ikibazo cyo kuba ko mbere mureba abantu bati bishoboye cyangwa se bakeneye ubufasha, uwo nguwo ntago mumubara nyuma yaho bigenda gute iyo atafite ubushobozi kandi yarabufite mbere?
Yego, nuwo bimenyekanwa n'ibitaro n'abasosiyali, ubwo kenshi tuvuge nimba utagifite amafaranga yo kugura umuti, muganga arakwandikira umuti yagaruke ejo agasanga ntiwabuguze, iyindi minsi icyumweru kigashira. Icyo bakora ni uko abaganga bajya kureba umusosiyale cyangwa umurwayi akajya kwirebera umusosiyale akamubwira situasiyo yiwe, noneho umusosiyale aragenzura akareba uko bazi umurwayi icyo yazanye bakakategura arimo y'ubudehe, nuko umuntu nawe iyo bishitse akagera aho amafaranga akamushirana ari mu bitaro atanahandi ayateze naho yinjira kuri lisite yacu, abasosiyale baraza kutureba noneho twe mu buryo dufite tugashobora kubafasha.
Hari ubufasha se mubona ko tuvuge nko ku ruhande rwa leta ko nayo mpamvu yunganira mu gufasha abatishoboye, hari inkunga babagenera?
Oya, nta nkunga y'amafaranga batugenera. Ariko nka minisante ariyo ministere yacu ya tutere iradushigikira, noneho niyo dufite ibitekerezo tukabijyanayo nabyo bakatungura n'ibitekerezo, ariko nta nkunga twavuga y'amafaranga baduha.
None se iki gihembo hari waruvuze ati kuba umuntu yakoze ibintu byiza akanabibonera n'igihembo n'izina riramenyekana n'iki byose, nk'ubu mwebwe murumva mumeze mute mu mutima, murumva mubyakira gute kubona nyine kwa gatanu muzakira icyo gihembo?
Turishimye cyane kandi nta turishimye cyane tuvuga ko ari jyewe jyenyine, kuko ni kubera ari jyewe nzwi, kubera ari jyenda mba ndi inyuma yabyo buri munsi, ari jyenda nabitangije, ariko turi abantu benshi bakoreye gushika hano, no kino gihembo kiradushimisha cyane cyane, kuko nk'uko nabivuze ni nk'uko umuntu aba agwaye morale akubwira ko inzira urimwo niyo uyikomeze, kandi kubona yuko ukoze ibintu byiza n'abandi bantu barabireba ntabwo twashobora gutekereza yuko bishobora kugeraho, kuko twebwe twe twabonye ibihembo bya hano mu Rwanda twaranabyishimiye cyane, ntabwo twashobora kwibaza yuko bishobora kurenga u Rwanda.
Noneho ndabona tugeze ku musozo, akajambo ka nyuma mwabwira abakurikira Ijwi rya Amerika muri uyu mwanya?
Akajambo ka nyuma nabashimira yuko baduteze amatwi, nashimira cyane abahamagaye bose, hama nkashishikariza buri muntu ahari mu cyakora yo kugira urukundo rwinshi agashobora gufasha abashoboye, ugufasha kukaba nk'uko umuntu arya cyangwa aryama bikaba mu buzima bwacu bwa buri munsi.
Isabel Kamaliza, ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo, ukabona dusangije ku bikorwa by'indashyikirwa birangwa n'urukundo rw'abatishoboye cyane cyane abarwayi bari mu bitaro. Nkaba mboneyeho rero n'akanya ko gushimira nanjye ku buryo bw'umwihariko abagize uruhare muri iki kiganiro, babaza ibibazo, batanga ibitekerezo, badutelefoniye telefone zabo ntizicemo nabo mbisegureho. Nkaba rero mbashimira cyane rwose kuba mwahisemo gukurikira Radio Ijwi rya Amerika, ku buhanga bw'ibyuma nshimira engineer Franklin wadufashije hamwe na Fatuma Karara Arimasi wakiriye telefone zanyu. Nkaba rero mbashimira mwese mwese hano muri studio ya Karindwi Eugenia Mukankusi, mbasabiye imigisha y'Imana kandi mbifuriza kugira ibihe byiza. Mwese mwese mugire ubuzima buzira umuze.
Turakushimiye Eugenie Mukankusi mu kiganiro